qoysaska aan yahay deeran degmada Bardaale wali baan iska jirana awlaad waayeel bilaan dhalinyara walina yahay ku bogtaalena degmada Luuq ee gobolka Gedo kurid markii meelasay oo dagaalo ku dhiyana taasi oo saameeyti nolol iyo isla markaana meelan iyo nolol aan weydiisteena gudoomiyaha degmada Bardaale ee gobolka Bay Maxamed Isaaq Arxase oo uu sankuur galay xaaladda dadkan bogtaale iyo waliba uu soo booqday kaamamkii iyo degeena qoysaskan cusub si loo ogaado baahiyaadka isla markaana waloon ku qoboda onko hore intee waliba meelasi warbaahinta kula hadlay kooxmada odayaalka kooxmada dadkii bogtaale iyo ku waramin nolol iyo waliyaabo iyo hanbaahinta leh ku garab siiya
tirada maanaha arday ee dadkaas ku qahay hadda deegaanku ka soo ilaa ay kun shan boqol kun ilix boqol oo kale baabayaal ka qiyaasto taas maanaha aragtay dadkii ha ku barakacay Luuq ha ku bahi deegaanka ha ku gubidi hantidii ha gubati oo dadweyne maanaha aragtay in iska jara i dadkii ganacsiga in iska jara maanaha aragtay dadkaas ayaa ana dad ha barakacay dhibaato in ha deersiday oo ha deerina oo guriyaalshu ha gubiday oo maanaha aragtay hantidii oo ha ku rooreen oo mise dhacantay ama gubati ya ana dadku isiga maanaha aragtay oo saasana iska jara ha barakacay ya ana dad maanaha aragtay hata bahan deerna degmada ilaay baawurti hata roobkii hata uu balaayay naftii oo maanaha aragtay wadooyinka dhigaqad la galay hata baka jaran ya ana
gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Arxase oo soo wadalay nolol dadkan iyo waliba wasaaradda gargaarka koonfur galbeed tan federaalka iyo hay'adaha samafalka ka codsaday in gargaar la helo deerada dadkan subax deerada degmada Bardaale
kunta dhararan dad masaakiinay oo deegaan shoo ku barakacay muddo horan hantidii lahaayeen lagu gubi hantina dagaalanka dari marka dhamaan dawladda ka tirsignaa koonfur galbeed iyo tan federaalka ba iyo hay'adaha samafalka guud bulinka baaqanay dadku gurmo degdeg leh deer maadaama dad deegaan dheer ku tabeen iskuuladanaayeen beero jo iyo ganacsi jo wadeen laakiin sababi wali hal lahayna lanka dhiyan hordhaagna hantidii dagaalka hor hantidii walaal lagu gubi hatin dagaalkii xaafadii oo deganaayeen ba dagaal furun dagaal ku wali iyo haqaxeen wali ha lan hato wal haqaad oo muka jar lan kasto wulaadaasi wali la halbay naftile la halfokodi marka dhamaan hay'adaha samafalka degmada Bardaale rogan wali amarka siyaana iyo dadku si toos wali barku bilaaw wali haayaan oo raarka jar lan deersi hay'adaha gobolka rogan afka gobolka anoo ka daroon wali imka baaqana iyo si degdeg ah lan deeri dadku barakacayaasha ila ku ilix boqol qoysu hata dhan baawraha dareerta maadaama jidka cariiri hayay oo meel furugan nagaday dadkaas wali ha kana gaadahay waas jiinshi ha ka fokoday ilaa dhowr meelo hata ilaa goondhoodi ilaa lukaas dhan goobi lukaas dhaaraayin dhammaan wali fadaana marka wasaaradda gargaarka dowladda koonfur galbeed iyo tan federaalka iyo hay'adaha samafalka gobolkan rooyaan degmada roo wali inka baaqana iyo degdeg leh la deeri dadku oo dhibaataysan deegaanshuna ku barakacan insha allahu tacaala kulli ka maamul haana walaay unu hayna seen garab surugna dibkana kulli ilaahay yashaani halka sabaray
degmada Luuq ee gobolka Gedo iyo waliba maalmooyinka dambeeyay ku dhiyeena dagaalo xoogan oo jeesteen qasaareen iska jira dhimashiyo dhaawac iyadoona qoysas badanaha ku bogtaalan qaarsho kumide iyo hadeerina magaalooyin ku tirsan koonfur galbeed Soomaaliya.